hope you forget me, utanisahau. Sikumbuke anything that I was about. And if it gets tempting, utake kuni text, please. I hope your ego acts out. I hope you will hate me, angalau. Na kama huwezi, tell your friends it's allowed. No need to defend me, nishakuwa ex, please. Let your inner voice speak out. You need to let up and breathe. Stop holding it in. All that pain is hurting you. I know how you are. You hurt inside and pretend that everything is cool. If it ends in tears, it was beautiful. I'm sorry it hurts. I'll miss you too. Moyo ni jiko, mapenzi ni makaa. Ulikuwa moto na mimi mafuta ta. Onaye wendo mwaki. Wito onaye wendo mwaki. Moyo ni jiko, mapenzi ni makaa. Ulikuwa moto na mimi mafuta ta. All the memories umekusanya. The ones in your head zinazo kudanganya. Ati umechoma bet. Trust me, the best is yet to come. Si uongo, yote vizuri huisha. I know you know. Your heart was never mine. Ulikuwa ni alone. Kima umivu, trust me, you are not alone. But I am a lost case, so let's focus on you. You need to let up and breathe. Stop holding it in. All that pain is hurting you. I know how you are. You hurt inside and pretend that everything is cool. Onaye wendo mwaki. Wito onaye wendo mwaki. Moyo ni jiko, mapenzi ni makaa. Ulikuwa moto na mimi mafuta ta. Onaye wendo mwaki. Wito onaye wendo mwaki. Moyo ni jiko, mapenzi ni makaa. Ulikuwa moto na mimi mafuta ta. Hope you forget me, utanisahau. Sikumbuke anything that I was about. And if it gets tempting, utake kuni text, please. Don't.